wame mchoko zamana.
Wafina atuonekani kama mlango wa boda boda, awambie ngoma nipo na mada. Baba Lesh ona na 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 na
Baja ghetto,
sina promise wala miadi nae.
Baja ghetto
ona na 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 sijapanga ta kuona na nae.
Baja ghetto
ona na 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 na
Baja ghetto,
sina promise wala miadi nae.
Baja ghetto
ona na 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 panga ta kuona na nae.
Baja ghetto
kataka kunipa mambo, kasema tanipa mambo, hujama nipe mambo mambo, nipe mambo
mambo,
nipe mambo dada, nipe mambo
mambo,
nipe mambo mambo, nipe mambo
mambo,
nipe mambo dada, nipe mambo
mambo.
Toba Baba Lesh jangwa dere kitambo mpaka na badino jita baba wa kambo. Kona boza nguza ngambo adifanya mvurugaji mambo, akili yapo mepia playboy wameukatikia, goma langu la usela kabisa ndo amekuja kuniimbia. Akili yapo mepia playboy wameukatikia, goma langu la usela kabisa ndo amekuja kuniimbia. Kama wezi nisemesha nuna tunakona ka
kiko,
kama wezi nisemesha nuna tunakona ka kwamba Mungu yupo na wafina.
Mimi nataka uwe mare na misaki na choni tuna
anadai na mlusha jibu zangu anazipenda sana, asa ile ya pusha ndo napenda kuimba. Naipenda pusha
washa,
naona napaga pusha
washa,
kenga ngini sawa luma kataka kunipa mambo. Haya twende nipe mambo mambo, nipe mambo nipe mambo mambo, nipe mambo nipe mambo dada, nipe mambo nipe mambo kwani, nipe mambo nipe mambo nipe mambo nipe mambo nipe mambo. Toba 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 ma wanangu wa Washington, wanangu wa Fuskari
hapo chacha,
wanangu wa Pentagon wapima jokeli
hapo chacha,
wanangu wa Pakistani mwite sadari
hapo chacha,
wanangu wa Gaddafi ndo tuna gambuli
hapo chacha.
Nimepita na uli asira, nimewaona masera sala sala na boma, watariruka iligoma wanangu Baba Imran siku chinji na Baba Ivan.
Baba Ivan
wanangu b-boy Bilda usia wa boy, waze wa moshidu suwapi country boy,
country boy.
No mada mada case ibiti ya mada buwana Mjerumani wa sala sala leo nakutanya chifira. Baba Lesh chama chama yeah, you get what I'm making, produce a murder, exciting, hilarious.